mukwano gono mwana kumpisa bubi kwe masimula lieko mukwano kwe jagala mbabulire amazima bwe mbasimula lieko sefuna sefuna nze wankola bubi wankola bubi notwala omutima Kwaingi mukwano kisiba bubi kwemba sikula byeko wankola chi nze wankola chi nze jagala kubulire I love you so much baby yeah olabika bulungi kankuwane Oni wange mukwano guno mwana wemba simula byeko sefuna sefuna wakola bubi okugenda n'omutima oli wotambula nza mukwaingi baby wankola ki nze wankola ki nze omukwano gugwa maanyi kumpisa bubi kwemba sikulabyeko mukwano kankugambe I love you so much kumpisa bubi nze Kabulungi kankulambuze mu kibuga ne mu byalo eyo kulaga omukwano kutwale kukudina baby oliwa oliwa my dear Samaliriza uyo mukwano Oli kabeja Oliwa, oliwa My darling Lalika bulungi Kankula mbuze mchimuga ne mubyalo Baby Oliwa, oliwa Baby